wish you the Mwana Hassan. Nipige magoti, nipongeze hadharani. Jani, director Muungano na Jumahuri, mchapa kazi hachoki, anayepinga nani? Ametuvisha vikwazo, wewe na mi, acha mimi na vyotenga. Dimitri satu nazo, daraja Kigamoni, kila sirumu zimesha jengwa. Acha nikupongeze kwa sikuru vanini, sitia baba tuongeze Costa Basezi. Da compound tutereze, kusafirio na sinzia. Ache nitu niwaeleze, Hasani papania. Oh daddy, Hasani cheza nipone, sopenda wabanicho, magumu cheni. Oh daddy, Hasani cheza nipone, jembe toka chato, Hasani ndiyo director wanyonge. Mupole mtu wa dini hajachoka, tunashukuru. Amesame mara sabini, happy kocha saipu huru. Kwa hillside rice tupewe nini, vile kufuwa kazi fufuwa. Okarudisha dabu mwarimuni, okireta janye na tumbuwa. Posho madini meme maji kero ni pumbuwa. Apa ni fule jijini toto shire ni bukuwa. Ifika kwa kila siku kula yangu wechukua. Asa tufisha ya nini hasa wongeza na ujua. Mwari muata muendo kazi bintu ya ashwa kira kata. Hilu saiti na chapa kazi ito na huru bira shaka. Wazisi wali wongeza shule weze panda. Watoto wali wongeza hilu sedweza viwanda. Oh daddy, Hasani cheza nipone, sopenda wabanicho, magumu cheni. Oh daddy, Hasani cheza nipone, jembe toka chato, Hasani ndiyo director wanyonge. Asa wote wa Hesai Grace, tusimame imara,
imara, imara.
Eni yote tusonge me,
imara.
Hesai tusonge me,
imara.
Ayimu wote wa Hesai Grace, tusimame imara,
imara, imara.
Eni yote tusonge me,
imara.
Hesai tusonge me,
imara.
Mwanda Hasani, basisi mama imara,
imara, imara.
Eni yote tusonge me,
imara.
Hesai tusonge me,
imara.
Baba mulavu somewhere, basisi mama imara,
imara, imara.
Nani yote tusonge me,
imara.
Kusei tusonge me,
imara.
Oh daddy, Hasani cheza nipone, sopenda wabanicho, magumu cheni. Oh daddy, Hasani cheza nipone, jembe toka chato, Hasani ndiyo director wanyonge.